ngizale ngobo umjali futhi ngiyamthanda umjali awukodwa nebef ngiyayiphuza awukodwa nemum ngiyayiphuza awukodwa nemut ngiyayiphuza awufuthi negutshi ngiyayithengoza sambona ayibhuku nayinsuku sayifonela ure n'wana wa modlela wa modlela he n'wana wa modlela aw woza wona gushi ayidu
ayidu
woza wona mali ayidu
ayidu
woza wona sama ayidu
ayidu
lava dona vaisu
washa